Makadunyiswe uJesu Kristo. Namhlanje ithandwa sami ngifisa ukuba sifunde incwadi yesibili kaSamuel isahluko sokuqala kusuka ivesi lokuqala kuze kuba amavesi amashumi amabili nesikhombisa. Kuleyo mihla uDavide wabuya empini nama-Amaleki wayesehlala esikelanga iy'nsuku ezimbili. Ngosuku lwesithathu kwafika isigijimi sivela ekamu likaSawul. Izingubo zakhe zirebhukile, ikhanda lithelwe ngomhlabathi. Sathi sifika uDavide sagaqa sakhuleka. UDavide wathi uvelaphi? Saphendula sathi ngiphephe ekamu lakwa-Israyeli. UDavide wasibuza wathi bekunjani khona? Shono phela. Sathi bahluliwe empini, abantu abaningi bagwaziwe babhubha. Ngisho noSaul noJonathan babulewe. Wayesekrebhula izingubo zakhe uDavide nawo onke amadoda ayenaye enza njalo. Badazuluka balila bengadli lonke usuku bekhalela uSaul noJonathan indodana yakhe nabantu benkosi nendlu ka-Israel ngoba babhubha ngenkemba. Wakhala uDavide wathi, wo ngo-Israel, amakhosi akho odumo afile, yeka amaqhawe awile. Wo uSaul noJonathan amadoda aqotho ebengiwathanda ekuphile nasekufeni kabahlukananga, bebe nejubane kunokhozi, benamandla kunamabhubesi. Madodakazi ka-Israyeli, mlileleni uSawuli owangigqokisa ngezingubo eziligugu, wanivunulisa ngencwazimulo yegolide. Yeka ukuwa kwamaqhawe ewa empini. Wo uJonathan ulele entabeni egwaziwe. Ngiyakukhalela Jonathan mfowethu, bengikuthanda kangaka. Uthando lwakho lwenqabile ludlula uthando lwabesifazane. Yeka ukuwa kwamaqhawe, saphuciwe izikhali zokulwa. Eyi thandwa zami, inomunyu indaba kaSamuel ayibekayo. Lithi izwi likaNkulunkulu uJonathan noSaul bafile empini. Siyafika isigijimi sizoxoxa ukuthi akuhambanga kahle empini. Ebeseyabuza uDavide athi kwenze njani. Sithi isigijimi abantu bagwaziwe babhubha. Ebese sithi uSaul noJonathan babulewe. Lithi izwi likaNkulunkulu uDavide wakrebhula izingubo zakhe. Walila wakhala. Kodwa futhi namadoda ayenayo. Khona into engithintayo la. Uma sizwa umkhuleko wokulila kaDavide, ukhala ngamakhosi odumo, uwabiza ngamaqhawe. Ukhala ngothando abenalo ngabo. Uzabancome athi bebe nejubane edlula ukhozi namandla adlula amabhubesi. Lento iyangimangaza ngoba uDavide segcotshiwe vele ubabe inkosi kodwa akakakhuphukeli esihlalweni sobukhosi. Umekhala uqonda kahle ukuba sekuphelile ngomuzi kaSaul. Ngoba phela uSaul befa, indodana yakhe uJonathan uyena obezophatha. Kodwa ngobe sefile uSaul wafa noJonathan akekho khona. And uDavide namhlanje ulilela uJonathan noSaul. uthi bengibathanda. Siyamazi ukuthi ubemthanda uJonathan. Ubemthanda noSaul. Umthanda kanjani umuntu obefuna ukukubulala? Umthanda kanjani umuntu obefuna ukuqeda ngempilo yakho? Umthanda kanjani umuntu obekuzingela? Kodwa uDavide uthi makube kude nami ukuphakamisela ogcotshiweyo kaNkulunkulu isandla. Eyilento ayenzayo uDavide shayisana ngamahloni. Ngoba kwesinye isikhathi sibuka izitha zethu uma umhlaba usuyishaya. Uma inkinga seyihleli kubona. Kuba khona lo buntu bethu obujabulayo ukuthi ya ziyakhala ke manje ibambe ngakho manje. Kodwa uDavide usifundise enye inkonzo ukuthi ithandeni izitha zenu nikhulekene, ungabafiseli okubi abakuzondayo. Ekuhluphekeni kwabo khala kanye nabo, babiza ngamaqhawe, babiza ngamakhosi akwa-Israyeli. Uthi makhosikazi, uthi mlileleni Sawuli. Lento ingikhumbuza amazwi kakhulu intombi ezala uma wayethi mntana omntanami, kukho konke umuntu angakwenza kuwena uze ungakukhohlwa okuhle akakwenzela kona. Konke lokho kubi okubuhlungu okuzwayo manje, kepha mangasusi lokho kodwa okuhle akakwenza. UDavid utshela isizwe ukuthi ningamzundu sawu. Yazi le nkonzo besiyiswela ngoba kwesinye isikhathi kuba nale nkonzo nobuntu obuthi isitha sami asibe isitha sabangani bami. Uma mina ngingasazwani nomyeni wami ney'ngane zami azimzonde. Uma ngingasazwani nonkosikazi wami nabantu abami abamzonde. Uma ngingasangeni ekhaya ngingakhulumisani nomfowethu nodadewethu nabantwana bami mababazonde. Kodwa uDavide wenqaba leyo nto. Uthi mthandeni uSawuli ngoba kuningi okuhla nenzela kona. Bakhala uSawuli esemalibeni esey'ntabeni. Uthi uJonathan ebengimthanda uthi namhlanje udindilizile entabeni. Bangaki phakathi kwethu abathi othandwa inhliziyo yami udindilizile entabeni. Bangaki abathi othandwa inhliziyo yami shonele esibhedlela angimbonanga. Bangaki abathi othandwa inhliziyo yami akabuyanga ekhaya fele entabeni. Abanye bayaphila kodwa basabuyi ukuze emakhaya. Angithinta le nkonzo uNkulunkulu ayivusayo ngoDavide. Wazile uDavide ngokufa kwenkosi. Balekile inkonzo yokuzila. Uzilela abafileyo. Balekile leyo nkonzo yokuvuma ukuthi uphondo lwephukile. Balekile inkonzo yokuqonda ukuthi isimo asophinde sifane. Ndlovukazi Yesu la ibenathi sibuse sizivikele isikhanyisele. Sinika amandla nomusa negrace elivela kuNkulunkulu somandla ngoyise nendodana nomoya ocwebileyo. Amen. Ngiyakhuleka kuwe Nkulunkulu wami, ngiyakuthanda ngenhliziyo yami yonke. ngiyakubonga ngoba ungilonde kulobu busuku. Konke engizakwenza namuhla ngizokwenzela ukudumisa nokuthanda wena. Konke ukuhlupheka ongangivelela ngizokubekezelela ngenxa yakho. Hlawule ngakho izono zami. Ngithanda ukuzuza iziyekelo ezizuzeka ngemkhuleko nangemsebenzi yami. Baba Nkosi, ngilonde futhi nanamuhla. Ulonde nabo bonke engifanele ukubakhulekela. Ungisize ngixwaye konke ukona. Sicela ngenkosi yethu Jesu Kristu indodana yakho ephila ibusaka kanye nawe nomoya ocwebileyo neNkulunkulu munye isikhathi ngesikhathi. Amen. Masihlamelise uNkulunkulu somandla nilondolozwe uyise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen.